jarman gargarsa daimman ka tokumma motumota children's fund jedamu tigray ke sat daimman anqanya ta madalawa qaban yo tikkaje kuma soddo misalitan yo atattama wallan sargatani halisalin foyobne kadu afsatlamu jirantau akekkachi sejira gaba salisa shilain jallane turees
dabbati daimman kan tokumma motumota yo kan unicef motumman ethiopia dorka male tigray akaseena mu wada sein akasaba jugafa sejira dubbiman dabbata kana James Elder attake kachisanit gargasi jollen dakkabutana bala dallina ma fide kun wanga disisa yadun danda ne dakkabti sojira jechun akekachisan.
Incredulously, things can actually deteriorate further for children as food insecurity is expected to worsen over the coming months.
Wabinya ta jollef batile dufan kesen jiru tanan hala amanun namarakisun wan jiru qalat gedade majira kanaf min an him fatafatan tanan namota kuma soddomi sadi qalan qarqara fandu arjiru garelen walitibuin sake sahar kaqaban kara gargafi dalana mat dakqabu UNICEF bana gochun orkamale karana gan bele sodachi te dabisu qabna jedani UNICEF akagabaset ummani kuma dibatokko kumni afurtan tigray keset hal bele fakkatu samu de tejira rakko kanan alattis ijollen kuma shantamija anqinanyata ammasan mudates wal ansabar badu jolle kana gargarun rakisa akan jedan elders garelen wal waranan caasale jollen tajajilla lubbu ofis rattirkatan caala tibarbadesu dabu qabu jedan waltalen fayya samamani yokan midamani akasumas caasan bishani barbadaye lafajirut bishan ugati qulqullu argachun anqate jira kunimmo werara dukubota saafisun ijollen hanqinanyatan ergaraman kana du'aaf saat ilu malaajechun akeekachisan elder hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tarkaanfiin irratti fudhatama doorsifama waan jiraniif hedduun gara hojjitti akka hin deebine taasisee jedhaniiru diinummaan wal ilaaluun battalumatti dhaabbateef ijoolleen tajaajila lubbuu isaanii du'arraa oolchu kana akka argatan UNICEF gaafatee jira gargaarsa kanaafis kan oolu maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu kan hubachiise UNICEF kan gaafatee ture miliyoona 47 keessa ammayyuu miliyoona 13 kan hin argatiin ta'uu beeksisee jira.